madness.
Black Market Records.
What time is it? Ndo nafika home.
Nilikuwa kwa Beth.
Ati Beth.
Baby Beth, kwani kuna noma?
Nomelewa.
Sijalewa.
Umelewa.
Mi sijalewa.
Basi niambie perfume gani unuka harufu ya chrome.
Wacha maishu bora sija kuomba pesa ya kumochoa. Naeza tu vile na die, si miupiga we rapoa.
I am sick of this, I thought utatulia nikikuwa.
Nitatulia wapi si wendo ulimba shara ni sheria.
Akia nani, nakatumeja wala isiski. Niliambiwa na mamore ule sumbuo simring. Najua single za mneti ona nkazama kwa ishi. Cheki sayo na kunya kuliko ngamia za isich.
Baby umeanza kunitusi.
Ena wezi kunisho.
Umeanza urazi na unaganji neza tosha kuni please.
Kuku please akia nani sasa umeanza kukua mdip. Unajua pride ya mwanome ushukia hapo nita kufix.
Utani fix dume suruali jisquizi weni bitch.
Na nita bitch.
Bitch usijaribu kuni seal.
Hapa kwangu teme kuingia kome chelewa ni six.
Na hapa kwako siko shule baby give me
na
some
please. Na nakusho misi kudai dai zina siku dai dai tena.
Time time sina mina dai dai hella.
Kai kai you must be a dumb dumb fella.
Dai dai nigga mini die hard fella.
Ati die die zina siku die die tena.
Time time sina mina die die hella.
Oh my you must be a dumb dumb fella.
Die die nigga mini die hard fella.
Baby boo I'm sorry I'll never hit you again.
Why you lying you promised to be a man but you are.
Unajua na kupenda kora mingi ndio uache.
Unafika gama nane ama jumini mwanamke.
But mbona sasa rudi home usiku komelewa boo.
So lazima npige simu uniambe rusa ndo nikate.
Okay okay stache vita tukwe kama the bahati.
Kifuniko ya gas ni raisi kufungua.
Kasi mapenzi ya kina, the wa Jesus famere.
Ndo uanze kunililia, hizo vako sidai.
Ya mulamwa,
hiyo sitani.
Simba na Zuchu,
ufiche nani.
Basi mjukush,
wesi mfani.
Na Will Smith, na nakosho mina kudai dai. Mina nakudai dai tena.
Ai ai nigga, wendo my John Cena.
Kai mami, you must be a gorgeous fella.
Why lie nigga, you're my lifetime healer.
Ati dai dai, mina nakudai dai tena.
Ai ai nigga, wendo my John Cena.
Kai mami, you must be a gorgeous fella.
Why lie, you're my lifetime healer.